Abaxolanga abahlali basematyotyombeni kwilokishi esewoma eBhayi kukufuduselwa kwindawo entsha abakhonjwa kuyo. Abanye bavakalelwa ukuba bakhutshwa ngetshova kumakhaya abo. Umhlaba abame kuwo iminyaka baxelelwa ukuba ngowoshishino kwaye uthengisiwe.
Rhoqo ebuya emsebenzini, uMavis Nantsikelelo unexhala lokuba angafika ikhaya lakhe lidiliziwe. Uluntu lwale ngingqi lunikwe umhlaba okwiikhilomitha ezingama-35 ukusuka apha kwaye aluxolanga kwaphela koku.